go'aanka madaxweyne Trump marka uu soo baxay ayaa durbadiiba sababay dibadbaxyo waaweyn oo xalay ka dhacay dalalka Jordan, Turkiga iyo dhulka reer Falastiin. Kumanaan Falastiiniyiin ah oo aad u caraysan ayaa habeenkii xalay isugu soo baxay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin qaraarka madaxweyne Trump. Dibadbaxyo la mid ah kuwaasi ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay ka dhaceen dalalka Jordan iyo Turkiga, gaar ahaan magaalooyinka Cammaan iyo Istanbul, kuwaasoo lagu diidan yahay qaraarka xukuumadda Washington ay Qudus ugu aqoonsatay caasimadda Israa'iil. Madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo xalay la hadlay shacabkiisa ayaa sheegay qaraarka madaxweyne Trump inuu ka hor imaanayo heshiisyada caalamiga, islamarkaasina uu dhaawacayo dadaalada geeddi-socodka nabadda ee Falastiin iyo Israa'iil. Maxamuud Cabbaas ayaa sidoo kale si adag u sheegay in Qudus ay tahay caasimada dadka Falastiiniinta.
Inna hadihi al-ijra'aat al-mustankara wal-marfuuda tushakkilu taqwiidan mutacammadan.
Madaxweyne Maxamuud Cabbaas waxa uu yidhi tallaabadani oo mudan in la dafiro ama la diido waxay si ula kaca u dhaawacaysaa dadaalada geeddi-socodka nabadda si loo gaaro nabad, waxayna muujinaysaa shacka qaadisa in dowladda Mareykanka faraha ay kala baxday kaalintii ay ku lahayd 19-kii sano ee ugu dambeeyey dadaalka hannaanka nabadda.
Khilaala al-uquud al-maadiya fi ri'aayati camaliyat as-salaam.
Sidoo kale ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin ayaa si weyn u cambaareeyay go'aanka madaxweyne Trump, waxayna ku tilmaameen mid gabi ahaanba meesha ka saaraya wadahadaladii la filayay inay dhexmaraan Israa'iil iyo Falastiin. Laakiin dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bogaadiyay tallaabada dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, waxauna dowladaha kale ugu baaqay safaaradahooda inay u wareejiyaan magaalada Qudus ama Jerusalem.
This is a historic day. Jerusalem has been the capital of the Jewish people.
Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil, waxa uu yiri maanta waa maalin taariikhi ah, Jerusalem ama Qudus waa caasimadda dadka Yahuuda in ku dhow 70 sano. Sidoo kale, in ku dhow 3,000 oo sano ayay halkan ahayd meel ay dadka Yahuuda degan yihiin. Qudus ayay ahayd, buu yiri Netanyahu, meesha macaabideena ay ku tiilay, islamarkaasina boqoradeena xukumi jireen oo nebiyadeena laga soo saaray. Sidaas darteed, waxaan bogaadinayaa go'aanka geesinimada leh ee cadaaladda ah ee madaxweyne Trump u aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, ayuu raaciyay hadalkiisa ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Qaar ka mid ah dowladaha Carabta iyo Islaamka sida Turkiga, Iran, Jordan, Masar, Qatar, Lubnaan iyo dowlado kale oo carbeed ayaa cambaareeyay go'aanka dowladda Mareykanka oo Qudus ay ku sheegtay inay tahay caasimadda Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, Maxamed bin Cabdiraxmaan Aala Thani, ayaa go'aanka madaxweyne Trump ku sifeeyey mid meesha ka saaraya dhammaan dadaalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Maxamed bin Cabdiraxmaan waxa uu yiri qadiyadda Qudus ma ahan mid taabanaysa dadka Falastiin keliya, waa mid taabanaysa dadka Carabta iyo Muslimiinta oo dhan. Sidoo kale, hindisaha Carabta ee nabadda qayb ayay ka ahayd qadiyadda magaalada Qudus. Sidaasi darteed, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, qaadashada go'aanka nuucan oo kale waa mid dhabarka ka tooganaya geeddi-socodka nabadda. Dowladda Mareykankana kaalin mug leh ayay ka qaadanaysay arrimahaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isna ka hadlay xiisadda Qudus ayaa ku baaqay in laga fogaado qalalaasi horle, waxa uuna sheegay xalka inuu ku jiro in la helo laba dowladood oo iska garab dhisan oo ay leeyihiin Israa'iil iyo Falastiin oo caasimad u wada ah magaalada Qudus. Qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub sida Faransiiska iyo Germany ayaa ka hor yimid qaraarka dowladda Mareykanka ay ku aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. Xeeleryaasha dalalka Carabta iyo dunida Muslimka ayaa u arka tallaabada dowladda Mareykanka mid khalalaaso ka dhex abuureysa Carabta iyo Israa'iil. Dhinaca kale, maamulka Falastiin, dowladaha Jordan iyo Turkiga ayaa ugu baaqay Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Dowladaha Islaamka inay qabtaan shir degdeg ah oo ka dhan ah go'aanka madaxweyne Trump. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda dowladda Israa'iil, waxauna sheegay in safaaradda Mareykanka loo rarayo magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.